Bamako ɗo sigu ekkita sukaɓe holti wiide ne heppadi yaade vacance, ɓe holti wiide ko ɓuri heewde, ɓe njahan toon fayso saraɓe maɓɓe jaɓaali.
Min jaati nardata e saraɓe am, ɓe ɗara mi waɗa e vacance. Wakkati vacance fuu abba am yoppan kan yaade to gogo am. Rowande mi immanike hooram mi yehi to kaw am gooto ɗo woni mawna ina am hamdalayi ndena wootere le région Ségou, tawi fey gooto andana. Yimɓe galle am tewti kam faa tampi, faa ko ɗum ɓetti ko ɓe anndi to kaw am o to ngonmi. To laatike baasi mawɗo hakkunde maɓɓe to inna e hoore dukiɗo hoore am.
To sikaso hakkillaji saraɓe na serti neddugol sukaɓe ɓe yaade vacance. Won holtiɓe wiide nokkuji ɓeɓe jaata e muɗum waji mintaɓe sukaɓe gara. Won holtiɓe ɓe jahan tawa fey ɓe jaata ɗo totta yamirore mabɓe.
Sukaɓe am min ka ne yaha Bamako waɗoyde vacance hitande fuu. Saraɓe maɓɓe gonɓe toon ɓe kañum en jaati nartata ɗum. Mi yoppata sukaɓe am yaade waɗoyde vacance nokku goɗɗo min ka, saabi adunaru wona ko newi le ñalawma hannde o. Neɗɗo ana anndi no wurdata, nga annda hono goɗɗo o kañum ndu wurdata. Wakkati vacance ka fuu mi yoppam sukaɓe am yaade Bamako, kamɓe tan jahanta hoore maɓɓe, mi ɗowtita.
Tawene vacance sukaɓe sato e amsaɗɗaji wonande yogaɓe, ɓeɗo rewɓe ɓe min jiidi totti hakkillaji mabɓe dow selaji ɗiɓi keeɓi.
Sukalel miyam debbo goto meɗi nadde e le mobile warde to am, fa no yotti garɗone o haltani kan ɗum. Wakkati o wonano ko newannomi, fay yoɓude passe makko laatake ko newi. Neɗɗo mano a wawa ribudemo yoppude suka muɗum yaade waɗude vacance. To yimɓe woɓɓe fayso ɗum saraɓe ma yo waddande joomum en tiɗɗalla tan, saabi ana wawi tawede suka maɗa o needi fuu wala. O tawoyta toon ɓeɗu ana moƴƴa o itta ɗu en do lawol ngol wonnodo muɗumgol.
Kanko dunke kabaru neɗɗako Drissa Sidibe holti wiide oɗo jogola o na jogui torra na jogui nafa, saabi ɗum wawi latade sababu metta gondal
e leydi amen. Di kokolu fuu wala hakkunde amen, ga neltirde sukaɓe muɗum yaaha waɗa e vacance nokku goɗɗo, tawi a andinayi joomu en ana hono so a takki ɗum en bangue ele golle majjunni. Eɗe wawi waddude bilisaji jaati hakkunde joomu en. Waɗoyde vacance suka nokku to iwata to kañe to o bisiminte to haala ana han ƴaɓɓade hakkunde mumen. Ɓuri fuu le wakkati momi gon jon o e hoore hunde fuu kalsi biltata.
Kanko dunke finatawa Abdoulaye Kone hakkille won ngo jogi dow oɗo kabaru o, holti wiide nden yona feeke neɗɗo holta wiide sukaɓe na jaaha vacance to mabɓe, bange goɗɗo ɗum yaade vacance to kaw muɗum ma gogo muɗum, latto sababu suka o ɓeydoro faamu nesuji yogaji.
Aɗa wawno yoppude suka ma yaaha to neɗɗo goɗɗo ni tan waɗoyde vacance, tawi a andinayi ɗum arande. Ko wonno hakkunde amen ko ana tekkino sanne, eɗum waɗa so enɗam heddo hakkunde yimɓe, ana waɗa ɗum so sukaɓe wutira nokkule goɗɗe kasen ko wona to woni. Wajiɓe suka fuu yaade tewtoyde andude hono goɗɗo wurdi wurdude to muɗum.
Nden no ɓeɗo fuuf cakiti holtini wiide nelude sukaɓe yaade e vacance yo hakkille moƴƴo, ka noon ɓe ɓeydi wiide ene hani ande joomum na landinani bisimude sukaɓe, tawi ɗum suka o wala taguji bunɗi.